mada. Okay, koko nitaspendio hizo pesa kwa inange nayo. Ndiyo siyezi nunuwa mapenzi, ila kuna mapenzi ya kweli. Usiwe baisa mtoto mapozi, kama waja utaki ni avoidi. Kubebeleza paka malo, sauti gangsta kwenda uko. Hizi level season ndiyo huna kitu, weza for the account ata Facebook. Kwenye clutch we ukosa ata buku, kweka pose na kufanesha na buku. Kata mziki na pombe na we, mziki ni waifu na zari. Mpango wa kando ni pombe, kichwani upata ta nafase. Nenda kwenda uko. Nenda
kwenda
kwenda uko.
Kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda.
Metiye la kipenda mchezo alipe bill. Kilete news kama presenter ndakupa break ndi ulipe bill. We ni player, mi ndo refa. Na stick to my words kama income paper. Miss Jig bembeleza. Ulinjua tukalini we class 4. Menisoma dumefika kampo. Choma picha, sikufichi na kushow. Fura kichwa na kupiga ngoto. Nyamaza toto, kongu doto. Blast kiasi nikiwa na do. You know what they do nikiwa msoto. Smiley kama tumeshinda loto. MTU, DAB, I
kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you week, kubebeleza, kubebeleza. See you week, kubebeleza, kubebeleza.
Una shida gani we, kila kitu nafanya ni blanda. Acha kisirani we, kila kitu nataka pewa. Na siwezi kujichokesha, kama penzi ushapoteza. Kuna vile ushapoteza, ushani josha mie staki posa. Ushani toka, I say, nende zako mamie, entururu, upati tena mamie. Nende zako, nende zako.
Kwenda, kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you week, kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza. See you week, kubebeleza, kubebeleza, kubebeleza.
Hey, hey, hello, hello, ma. Mayday, mani kunoma. Ex mother, mother, dusha kusoma. Huna diri kamili ya pili masimu. Speko ni hao, kuna trench kote meni bamba ni hao. Aki uoye ni tumie tao. Tutabonga majini ni kitoka town. Ata pancho kipata ni poa. Please tu mwana doya kutoa.
Kusichezi ni kumadari wewe. Merogwe ni
Madama. Ata ni kupedo, maybe utawaini penda. Acha ni sake mo, maybe utanipenda. Kuenda ndo agenda, sherifu basi renda.
Renda, kama unataka njo, kama utaki kwenda. Kama unataka njo, kama utaki kwenda. See you